Akkam jirtu Hello Visa kulaan amal odeeffannu mala kamisni kennu?
Yoo.
Maamila keenya odeeffannu mala kamisni kennu?
La akkam yadda?
La.
Yoo.
Odeeffannu mala kamisni kennu maamila keenya?
Viizaan jenne.
Uh-huh.
Yoo.
Odeeffannu akkamii barbaaddan?
Yoo yoo.
Dhagahamu maamila keenya?
Hin
dhagahamu?
Yoo.
Hello. Hello.